basendleleni ingxaki yam bubuso benu obundijongayo bundibuze yintoni mhlawumbi ingxaki eyona ngxaki sala lam yintoni bahlali ndiyaphinda ndithi kuni ndinengxaki kukhona apho ndifuna ukuya khona.
You don't need.